niho kugumani wanje Ava njangiru koba iyo mivoga Jama mamorgue nisoni Zanya mufuka usela mumenye Wamenye kwa jiraneza Ava njangiru koba iyo mivoga Jama mamorgue nisoni Zanya mufuka usela mumenye
cyacu ubumuntu mu bantu turi tariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ikaze mu kiganiro cyacu reka mfate uyu mwanya nihanganishe wowe uri mu bibazo wowe wa ushonje wabuze icyo ugaburira umwana wawe wowe uri muri prison kandi ushinjwa ibyaha utakoze wowe wasenyewe nta mpamvu ukaburara aho bwije warufite urambi kumusaya wowe ubabajwe n'umuntu wawe wishwe mu buryo bwa ribwo bwose mwese bavandimwe ndabakomeje nimukomere cyane nimukomere nimukomere iyataba imana ntabwo twese twari kuba tukiriho imana yacu na nyuma ya zeru irakora nkimwihebe rero bavandimwe mbere ko twinjira muri iki kiganiro nkuko bisanzwe turabanza tukiragiza imana reka mbere ko nakira umutumirwa wanjye reka mbanze tubanze twiragiza imana aho uri hose ubaha imana dusenge data wera mana ishobora byose turagushimye gukunda uri imana yumva uri gitangaza turakwiyeretse muri aka kanya turagusabye kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro kiyoborwe nawe mwami ikiganiro kitwa ubumuntu mu bantu twifuza ko nk'abanyarwanda twese twagira ubumuntu maze igihugu cyacu kikaba cyiza kurushaho tukweretse abanyarwanda aho bari hose baba bari mu gihugu baba bari hanze y'igihugu kandi turagusaba kugira ngo nyagasane igihugu cyacu ukigire cyiza turasaba ubutegetsi bwiza bureberera abaturage ibibazo barimo agahinda bafite mwami wo ubwabuze ukabakize muri aka kanya tukweretse ibyacu byose uturinde ikibi icyo ari cyo cyose nk'abanyarwanda tubyambarije mu izina rya Yesu amena muri aka kanya rero dufite umushyitsi udasanzwe reka mbanze mwakire numve ko mikoro ze zifunguye ni umuvandimwe witwa Nsabimana Moses akaba ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Nsabimana uyu akaba ari umwana muto sinzi niba hari ikibazo yaba afite cy'uko navuga imyaka ye ni umwana ukiri muto ufite imyaka 23 gusa akaba ari muri Université y'u Rwanda kubera umutekano we ntabwo tuvuga université ariho ariko ari muri université reka tumwakire ese Moses waba unyumva
ndakumva neza murakoze cyane kunyakira muri iki kiganiro nanjye nishimiye kuba ndi muri mwanumiye muri iki kiganiro muri make murakoze cyane
Murakoze cyane Moses abantu badukurikiye bashobora kwibaza batari ko se uwo mwana mwamenyanye mute usanzwe umuzi oya ntabwo muzi Moses twahuriye hari urubuga rumwe yajeho nuko aravuga ati ndasaba umuntu wese ufite ubumuntu ko yantabara merewe nabi ndabibona bwa mbere ndabyirengagiza tumaze kumenyera ko abantu bari mu Rwanda kenshi hari igihe bavuga bati turababaye tukabafasha barangiza tukabona barimo barisararanga badutuka cyangwa se bimoka batwimoka bavuga bati nko kuvuga ati harya mwamfashije kubera iki kubw'ibyo rero dusigaye twitonda narabyihoreye ariko arongera arakomeza mbona yuko binkoze ku mutima ndamubwira nti reka tuvugane nuko turavugana ndamubwira nti mfite ikiganiro cy'ubumuntu umuntu araza akavuga akababara afite hanyuma tukamutabariza abanyarwanda bafite ubumuntu bakamutabara bakagira icyo bamumarira ariko ubwawe wabyivugiye reka mbere ko mpa ijambo Moses mbanze nshimire wowe muvandimwe aho uri hose ufite ubumuntu ukomeza gupfumba turi igipfunsi cyawe ugafasha abana nk'aba ba Moses ugafasha abantu bari mu nkambi bajya bakomeza gutabaza kandi mukabatabara nimugire ngo simbashimira kandi ikiruta byose Imana niyibashimira kurushaho Moses ibyo mvuze naba mbeshya
Oya muri makeya ibyo uvuze Ntabwo ubeshye, ibyo uvuze ni ukuri. Nagiye ku rubuga nyine nagiyeho, mbona link ndayijoyininga. Mbese muri makeya nasabye ubufasha, ntago wasaba ubufasha utababaye. Nasabye ubufasha muri makeya mbabaye, nta kundi kuntu nyine nabigenza. Mu by'ukuri nta babyeyi ngira, ndi orphan, umunyeshuri mbana na grandmother wanjye nyine, na nayo nashatse hirya no hino, ndavuga ati reka nze nanjye me
Twakubuze Moses.
niko byagenze. Muri make yatanze mesaje, ntabwo
Birimo
ubufasha
biracika. Yego.
namareza umunyanganire. Nasabye ubufasha, hari bamwe bagiye banseka, bampa urw'amenyo. Ndibuka hari n'uwohereje mesaje aravuga ati wewe ndaguhaye ubwanwa, dore wabuze nayo ubwanwa, ariko umuseka birambabaza cyane. Ariko nyuma nibwo waje urambwira ati uca inbox tuvugane. Nibwo rero naje guca inbox turaganira, ndagusobanurira, mbona uranyumvise nyine, uri muri ba bantu nashakaga kugira bamfashe. Nibwo wanyumvise, nta nubwo watinze kumfasha, kandi ndagushimira cyane. Ewana, Imana izasubize aho wakuye, kuko nari meze nabi muri iryo joro, ariko byahise bigenda neza, waramfashije cyane, kandi ni ukuri warakoze. Wandutiye ba bandi bari bari kunseka, kandi njyewe nari natanze mesaje mbabaye, ariko bamwe bakanseka bakampa urw'amenyo ngo ntago njya nogosha ngo ubwanwa. Sinzi niba izo mesaje nayo barazibonye.
Ntazo nabonye.
Hari abansetse
Buriya ntabwo
bambwira
nkurikira, sinkurikira biriya byose bica kuri ruriya rubuga, biba ari byinshi kandi umuntu aba ari muri byinshi, ariko ya nuko baraguseka. Wow.
nuko baranseka birambabaza cyane. Nibwo nyuma naje kubona message yawe umbwira uti uce inbox tuvugane. Nibwo naciye inbox ndagusobanurira, mbona uri umuntu mwiza, urananyumva, nta nubwo watinze kumfasha, waramfashije cyane, kandi ndagushimiye cyane kabisa. Ibyo wankoreye Imana izagufasha. Ni muri ubwo buryo twamenyanye, ibyo wavuze byose ntabwo wabeshye, ni gutyo twavuganye muri makeya.
Urakoze cyane Moses. Buriya iyo umuntu abonye icyo afashisha undi, dushima Imana kuko niyo byose ibiduha. Ariko mbabazwa n'abo bantu umuntu asaba ubufasha, niba udashoboye kumufasha, kuki ugomba kumucyurira? Niba Imana yaraguhaye kubona ibyo urya, muvandimwe, aho uri hose, ukaba ushoboye kugaburira ufite ababyeyi, wenda niba ukiri umwana cyangwa uri umuntu mukuru ufite ibyo ushoboye, niba udashoboye gufasha ubabaye, wimusonga, umubwira amagambo amukomeretsa. Ndagukomeje cyane Moses, ukomeze, ukomere, wihangane, kandi ibingibi bagukorera abo bantu bijye bikubera urugero, nawe uzajya ugira umutima wo gufasha kandi ugira umutima wo kudakomeretsa mugenzi wawe. Uko byakubabaje burya byaba byiza, iyi si yahinduka yiba ibyo twifuza ko batadukorera tutagombye kubikorera bagenzi bacu. Urakoze cyane Moses. Reka rero twinjire mu kiganiro. Wavugaga nyine imibereho uriho. Ese muri make Moses, cyangwa se muri menshi, wabwira abadukurikiye imibereho uriho muri make bimeze bite aho ngaho kuri université? Ni iki kikugejeje aho ugeze aha ngaha, bituma waragiye ku rubuga ntutinye uri buguseke, ukajya gushaka, ukajya gutabaza, niko nabyita?
Murakoze cyane. Nyine muri makeya Iyo umuntu agiye kwaka ubufasha nuko aba ababaye. Ubuzima hano tubayemo, yego, twese ntabwo tuba turi muri level zimwe. Ariko ubuzima tuba tubayemo twebwe nkanjye ku giti cyanjye, ubuzima mba mbayemo hano muri university ntago ari ubuzima bwiza. Ntago najya gusaba mfite ubuzima bwiza.
Okay. Moses, uranyumva?
Yego, ndakumva neza noneho.
Okay. Byagiye bikomeza gucika, ariko nizere ko unyumva neza. Nari nkubajije nti ese ubu ngubu aho ngaho uri kuri university, imibereho yanyu imeze ite?
Urakoze cyane. Hano kuri universite nyine nk'uko nabikubwiye, muri make ubuzima ntabwo buba bworoshye. Ubuzima ntabwo buba bworoshye, ubuzima tuba tubayemo, yego, twese ntabwo tuba turi muri level zimwe. Ariko akenshi abantu nka twe tuba dufashwa na za bourse. Abenshi muri twebwe aho ngaho ntabwo tuba turi mu buzima bwiza. Ntabwo buba bworoshye, amafaranga ntabwo tuyabonera igihe, n'iyo tuyabonye ni makeya cyane, mbese ntabwo akemura ibibazo tuba dufite nk'abanyeshuri. So niyo mpamvu mba mvuga yuko ubuzima ntabwo buba bworoshye. Kugira ubone icyo kurya, kugira ubone ukuntu wishyura inzu, mbese ntabwo biba byoroshye. Urabizi nk'abanyeshuri ntabwo wajya mu ishuri neza ngo wige ukurikirane n'abandi utagize ikintu ufata washize mu nda, utagize ikintu ubona cyo kurya, nta nubwo wakwiga neza mbese ufite ibibazo byinshi mu mutwe. So niyo mpamvu ubuzima hano ntabwo buba butworoheye, n'amafaranga tuyabona ntabwo azira igihe, n'iyo tuyabonye aza hari ibindi byinshi, uba waragiyemo amadeni menshi. So ubuzima ntabwo buba bworoshye hano, abanyeshuri ntabwo tuba turi mu buzima bworoshye, niko navuga, ntabwo buba butworoheye. No gukubita hirya no hino nkanjye ndi orphan, na babyeyi ngira, mbana na grandmother wanjye nawe ntabwo ashoboye. So ayo mafaranga rero akunda kuza, mfite ibibazo byinshi cyane, inzara, ubuzima ntabwo buba bworoshye mbese muri makeya. Niyo mpamvu umuntu akubita hirya no hino ashakisha, wahura n'umuntu ufite ubumuntu nyine akagufasha. Nuko abantu bose bataba bameze kimwe, ariko ntabwo hajya baburamo bakeya bafite ubumuntu, bakumva kandi babasha kukumva, bakabasha no kugukemurira ibibazo. Hari n'abandi usaba ubufasha bakaguseka, bakaguha urw'amenyo, kuko iyo bo bameze neza nabo bibaza yuko nawe umeze neza. Ariko twebwe bana abanyeshuri ubuzima ntabwo buba bworoshye, ntabwo buba bumeze neza. Urakomanga ukababwira ikibazo ufite, aho kugira bagikemure bakakubwira tegereza. So tukabura ukuntu nyine twabigenza tugategereza, kuko natwe tuba turi gusaba, nta yandi mahitamo tuba dufite, nta kundi kuntu tuba dufite twabigenza kabisa.
Numvise uvuga uti bourse. Ese bourse babaha nangahe?
Bourse baduhereza ni 2025, uretse yuko nta nubwo baheruka kuyaduhereza muri iyi minsi. Hashize nka 3 months amafaranga atari yatugeraho. Niyo mpamvu tuba dutakamba hino.
Ayo 25 se ni ku kwezi? Buri kwezi babaha 25,000.
Buri kwezi, ariko ntabwo wavuga ngo ni buri kwezi, kuko bayaguhera igihe ubashakiye, ariya amezi abiri ashize atatu. Urumva ntabwo wavuga ngo ni ukwezi.
Ibi 25 iyo bayabahaye, ni ukuvuga ngo niyo murihamo inzu, niyo muguramo ibyo kurya, niyo muguramo n'ibikoresho by'ishuri n'ibindi nk'ibyo.
Everything nkanjye mba muri mu nzu ya 15, mba kwishyura inzu n'ibindi byose nyine umuntu aba afite ibihe bibazo byose. Ubu biba ngombwa yuko nyine wiyaranja muri izo 25K baba baguhaye, Bakora nyine uburyo bishoboka bwose, uburyo bivamo, kuko twaratakambye tuvuga ko ari makeya, ariko ntabwo batwumvise. Twabivuze kuva kera, n'abandi batubanjirije muri kaminuza nabo bari bafite ikibazo nk'icyo ngicyo, ariko ubu ngubu I think kimaze gufata indi ntera. Ubuzima tuba tubayemo ntabwo ari bwiza, ni ibintu bibabaje cyane.
Ni ukuvuga ngo urihinze 15,000 hagasigara 10,000, 10,000 nibyo ukoramo, ibyo bindi byose bisigaye.
Iyo bindi bisigaye hari n'amafaranga 1,000 buri kwezi dutanga ngo y'umutekano, na nyiri inzu yari yagusaba 1,000 cy'umuriro, urumva njye nsigarana nk'ibihumbi 8, 7,000 nibyo nsigarana.
Umutekano. None niba numvise neza, wavuze uti hasigaye, wavuze uti hashize amezi atatu. Numvise neza ko hashize amezi atatu batarabahaye amafaranga.
Yego, duheruka kuyabona mu duheruka kuyabona December last year,
mu 2021.
Urumva na meza atugashize. Yego,
none se muri aya mezi atatu hari umuntu mutakira muti muri donko iki gihe cyose gishize, mukagenda mukavuga muti nyamuneka nta mafaranga tubona, bimeze bite aho ngaho kuri universite? Simbizi, hari umuntu mugenda mukaba mwatakira department wendi bishinzwe?
Hari department tugataka, ariko nta kundi kuntu wabigenza, barakubwira amafaranga ntago arasohoka, nasohoka azabageraho. Umuntu nyine ajya gufata indi decision yo gusaba hirya no hino, nta kundi kuntu afite, aba yarabigenje. Tuba twaratakambye ahantu hose bakadusaba gutegereza, so nta kindi kintu tuba twakora. Twebwe twakira ibyo tubonye, nta kundi kuntu twabigenza. Tuba twaratakambye n'abatubanjirije, ni ikibazo gikomeye cyane, nta kundi kuntu tuba dufite twabigenza.
Ariko se nk'abo bashinzwe ibi bintu by'amabourse aho kuri université, iyo babona mumaze amezi atatu mutayabona, mumva ko mubayeho muti? Ntabwo mbyumva.
Ebana na nyine ni cya kibazo mba nakubwiye, hari igihe umuntu aba yariye yahaze akumva yuko uko ameze ariko nawe umeze, kandi koko ntabwo ariko muba mumeze kimwe, ariko we iyo yumvisha ameze neza ababona ko nawe umeze neza. Hari abantu batagira ubumuntu kabisa, ushobora no kujya kumutakira ukuwe akahita abibona nk'ibintu bya blag, kuko aba yahaze agahita yumva ntabwo ari ikibazo gikomeye, ugasanga nta nubwo abishizemo imbaraga yakagombye gushyiramo kugira amafaranga aboneke, ariko akabijyana gakeya kuko we aba afite ibindi, wasanga bafite n'izindi nyungu ze bwite aba yakuyemo, ariko atitaye kuri ku kababaro twe tuba dufite, ariko twe turababaye cyane kabisa.
Uti iyo umuntu yariye yahaze, wowe ntabwo abakwitayeho, wowe ushonje ntabwo abakwitayeho. Yego.
Niko nabivuga kuko niko mbibona.
Ariko abantu mudukurikiye, nk'ibi bintu mubyumva mute? Nk'ibi bintu iyi Leta y'u Rwanda ikora, ikomeje gukorera abana b'Abanyarwanda, ibi bintu umuntu yabyita iki? Abana barataka bati nta buruse muduha, nta mafaranga muherutse kuduha, ariko abayarenzwe bariye umugani wa Moses bahaze, ibyo ntabwo bibareba. Ubu se Moses, iyo uyu muntu atariye ko adashobora no gukurikira mu ishuri, ese ubundi mu ishuri ryo rirakomeje? Muriga, murakomeza mukajya mu ishuri?
Ishuri rirakomeje, nubwo mbese twirwanaho, uyirwanaho wabona icyo ushyira mu nda, ugashimira Imana, ugashyiramo imbaraga, ukajya ku ishuri, kuko nta kuntu tutaba twaravuze, ariko nyine bikarangira ari cyo gisubizo, same decision akaba ariyo baguhereza. Urumva? kundi kuntu dufite twabigenza, ariko turatakamba, n'abatubanjirije baratakambaga. Nta kundi kuntu twabigenza. Rimwe na rimwe barakubwira ati se ko n'abandi bagiye mwebwe mubarusha iki? Cya kindi nyine mba nakubwiye, iyo umuntu ahaze aba ameze neza, aba yumva ko nawe ari kumeze, ntiyite ku gahinda kawe. Kandi ubabaye ntago najya gufata decision ngo nandike muri rwa rubuga nsaba, nuko mba mbabaye. Ntago nasaba ntababaye. Kandi kujya kuri rubuga ugatanga message nk'iriya, nuko nta kundi, nta zindi options uba ufite. Ahandi hose uba warakomanze baranze kugufasha, ariko noneho bikaba ngombwa yuko ushakira hirya no hino.
Yego, uranyumva? Yego,
ndakumva neza cyane.
Uti ntabwo najya kuri ruriya rubuga gutabaza ariko ntababaye, maze n'abandi bagashize nk'uko wabitubwiye, bagatangira bakagushinyagurira.
Benshi baranshinyaguriye, sinzi niba warabonye izo messages bari kuntuka ngo bwangwa ngo nta nubwo ngo ujye wogosha ubwanwa. Abantu baranshinyagurira cyane, kandi iyo udashaka gufasha n'umuntu ntago wakamubwiye nabi, kuko hari impamvu aba yatabaje, nuko aba ababaye. Ariko hari abenshi bampaye urw'amenyo baranseka, gusa mu bantu bari aho ngaho kuri urwo rubuga wari ufite ubumuntu, waramfashije kandi ndagushimira cyane. Ndongeye ndagushimiye wanyijije abo bantu, nyine babonaga yuko nyine ari ibintu bitari serious, kandi njye nasabye mbabaye. Nubwo hari abansetse, hari abankuriye, ariko anyway ndagushimira yuko wowe wabashije kunyumva ukamfasha.
None se Moses, iyo kuri université, iyo department ishinzwe ibintu by'amabourse nta kibamariye, nta handi mufite mwajya hejuru ngo mutakambe muti ibintu bimeze nabi turapfuye nimudutabare? Ese harahahari bimeze bite?
Ku ishuri haba hari ama suggestion box tuba twaranditse, natwe tuba twarakoze ibishoboka byose, ariko nyine tuba dufite ahantu tugarukira. Hari ahantu tuba dufite tugarukira, ahantu hose nyine tuba twarakoze ibishoboka, nta kindi kintu kabisa tuba dufite twakora.
Mufite aho mugarukira. Na akababaro na gahinda kubona abana b'Abanyarwanda bababajwe bigeze aha ngaha. Moses atubwiye abana bari kuri université baragira barashaka ku barimo baravoma ubumenyi, ariko se ubwo bumenyi buzinjira bute utariye? Ubumenyi buzinjira bute uhangayitse ufite aka gahinda uyu mwana Moses afite? Ba Moses ni benshi cyane muri kiriya gihugu. Abana bababaye, urubyiruko rubabaye. Uyu Moses ni umwana, ni urubyiruko, ni rwo Rwanda rw'ejo, umwana w'imyaka 23, ni umwana mutoya. Ariko niba atangiye ahangayika gutya, umwana w'imfubyi udafite ababyeyi, urebererwa n'umukecuru, umukecuru nyirakuru nawe utishoboye, ariko abakagize icyo bamufasha akaba aribo bamwereka ko batamwitayeho, abandi bakamusuzugura, abandi bakamwimoka, ibi ni agahinda. Na agahinda dukomeje kubyamagana nk'abantu, nk'Abanyarwanda twahagurukiye kurwanya aka karengane, dukomeje kwamagana akarengane gakomeje gukorerwa abana b'Abanyarwanda. Moses, ndagira ngo ngushimire cyane, kandi ngusabe ngo ntimucike intege, nimukomeze muhaguruke, mwivugire, mwitabarize, nta wundi ubitayeho ngira ngo nawe umaze kubibona. Iyo mumaze amezi atatu mutabona bourse, mufite abitwa ngo barabishinzwe barabareberera, akaba ntacyo bibabwiye amezi atatu akabashize, na mwabatakira bakababwira bati nimutegereze, muzategereza kugeza ryari? Upfa azaba yapfuye, ababirukana mu mazu bazaba babirukanye. Ahubwo birantangaje kubona wowe ukiri mu nzu, reka bari wowe tuvuga kuko nawe tureba ukiri mu nzu, uwo mu landlord wawe atarakwirukana mu nzu. Ni igitangaza.
Landlord hari igihe nyine ba bantu nyine tuba twavuze baba bafite uwo muntu, nawe hari igihe abona nta zindi options ufite, akabona na handi ahantu ufite na handi wamuhishe, ukamusobanurira akabona ibyo wamubwiye ko ari ukuri, na bwa bo umuntu afite akakumva. Nubwo atabari bose ariko ntago aburamo bamwe bamwe usobanurira bakakumva, akabona yuko nyine nta kundi kuntu nawe ufite wabigenza, akakwihanganira.
Reka twizere ko ayo mafaranga azaza bazareba amezi batabahaye yose uko ari atatu, wenda muri ane atanu se simbizi, ariko ndibaza ko aya mezi ari imbere uzapfa azaba yapfuye. Hari umuntu utinya no kuza ku rubuga nk'uko wowe watinyutse ukahaza, hanyuma tugahura, yenda Imana ikaba igiye no gukoresha abantu bafite ubumuntu bakazagira icyo bakurebera, ariko hari nk'umwana utazatinyuka kubikora akagenda akaryama agapfira mu nzu. Birashoboka cyane, reka twizere ko
ni benshi nuko nyine utaba uri kuri site ngo ubyirebere, nyine nkanjye uba uri kubikubwira ndabizi neza, ni benshi nyine buri wese ntabwo bafite nyine izo mbaraga zo kuvuga, ariko ni benshi baba babaye kuba nafashe intambwe nge nkayitera, hari na benshi nyine nabo baba babaye, ari benshi bamvugira.
Hari benshi uri kuvugira n'agahinda. Moses ari kuvugira n'abandi ba Moses benshi bari kuri iyi universite n'izindi zose ziri mu gihugu nyinshi ziriho abana bababaye. Ibyo navugaga rero Moses, navugaga ni nizere ko igihe ayo mafaranga azazira niba azanaza, byibura bazabaha ibyo birarane byose by'ameza ngahe mumaze mudafata amafaranga, mwishyure iyo myenda mwagiye mufata. Uracyanyumva?
Reka dutegereze.
Okay.
Ndakumva neza, reka dutegereze urebe wenda ko bizacamo, wenda Imana izadufasha bicemo.
Imana izabafasha bicemo. Ikindi nababwira nimukomeze mushirike ubwoba, ndabizi muri icyo gihugu hari ubwoba burenze. Nimushirike ubwoba mugende mumenye rights zanyu, mugende mubabwire muti mwatwemereye amafaranga, nimuduhe amafaranga dore turapfuye, inzara iratwishe, mugende mubotse igitutu, mukomeze ntimurambirwe ngo barababwiye ngo nimutegereze. Murategereza kugeza ryari? Kuko nimutirwanaho Moses, ndagira ngo nkubwire ko nta wundi uzabarwanaho. Abakabarwanyeho nibo bari kubarenganya, abakabarwanyeho nibo mutakira bakabashibukana ati kubera ko bahaze. Rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko reka nongere nguhe umunota umwe cyangwa ibiri niba hari icyo waba wibagiwe kuvuga mbere ko ngusezerera ukivuge. Ijambo ni ryawe Moses.
Urakoze cyane. Nta kintu ndi numva narenzaho kirenze ibyo navuze.
Yego, turakubuze.
Se arabamaye urw'amenyo, arabantutse, ariko wewe warenze uramfasha. Ni ukuri ndagushimiye.
Byari biciye, wasubiramo gato ngo iki?
Uri kunyumva?
Yee, ubu ndakumva, komeza.
Ndi kuvuga ngo nta kindi kintu kirenze narenzaho ku byo navuze uretse kugushimira waramfashije warantabaye, nasabye ubufasha mbabaye, harabansetse, harabantutse, harabanyuriye, ariko weho warenzeho, uramfasha, warantabaye cyane, nari mbabaye, ntabwo nari meze neza, nukuri warakoze cyane, kandi igihe cyose uzankenera, numvishe mufite ikiganiro cyiza, I'm there, nzakwitaba, kandi anytime kabisa, uzampamagara, nsaba ndi available, nta kibazo uzambona. Ndagushimiye cyane n'abantu bameze nkamwe, cyabaye hari abantu benshi nyine bafite ubumuntu nk'ubwawe, igihugu cyacu cyamera neza.
Amen. Murakoze
cyane. Nukuri ndagushimiye. Kandi Imana ikomeze kandi bikomeze nakurinde cyane.
Murakoze cyane, ndagushimiye cyane Moses. Nukuri iyo umuntu agize Imana akabona icyo gufasha umwana nk'uyu wagutakiye ati ndashonje, ni ugushima Imana. Moses, rero tumaze igihe dufite ibibazo yuko hari abaza bagataka bakadutakira bati turababaye, tukabafasha, ariko bugacya tukabona barimo baratwimoka, barimo barasa naho batekereza ko amafaranga ahari twabuze aho tuyashyira. Ariko ndagira nkubwire ko umuntu iyo yikuye niyo byaba ari dolari rimwe, burya aba yariruhiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo aba yabuze icyo arikoresha. Oya, nuko aba afite ubumuntu. Abo bantu rero tujya kubona tukabona bari hariya bari kwisararanga, bituma twifata tukabona yuko ibyo dukora hari batabona yuko sinzi ukuntu nabivuga, baba babona yuko turi oblige yo kubikora, cyangwa se bituma nyine abantu bacika intege iyo babonye ibintu nk'ibyo by'ukuntu abo bantu nyine baba baza bisararanga, kandi umuntu aba yakoze uko abishoboye. Ariko wowe ndakwizeye, nizeye ko ibyo watubwiye ari ukuri, ubabaye, ntabwo wari kuza kuri ruriya rubuga utababaye. Reka rero ngushimire Moses, ngushimire ko twabanye, n'ubutaha nzagusaba ugaruke muri iki kiganiro cy'ubumuntu mu bantu, uze utubwire ibibazo urubyiruko rukomeje guhura nabyo muri icyo gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese challenges mukomeje kugira ni izihe mu buzima bwa buri munsi? Ibyo ni iby'ubutaha. Ndagushimiye cyane Moses.
Nawe urakoze cyane, kandi anytime uzampamagara, I am available, kandi ni ukuri ndongeye ndagushimiye, warakoze cyane. Imana ikongerere aho wakuye.
Amen. Urakoze cyane. Ni ukuri nanjye ndashima Imana yatumye mbona ayo guha uyu mwana akagura akawunga nk'uko babivuga n'udushyimbo two kurya. Ariko rero ntabwo bihagije. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwadukurikiye muri iki kiganiro, ndagira ngo ngushime cyane wowe ukomeza gupfumbatura igipfunsi cyawe ikirimo cyose, ugafasha umwana nka Moses uba gutabaje, ugafasha nk'umubyeyi uri mu nkambi uhora gutabaza, ukamufasha, ukamutabara. Nkagushimira yuko umuntu wese uhagurutse akagutabaza, uhaguruka ukamutabara. Wowe ufite ubumuntu, ndagushimiye cyane. Reka dukomeze tugire ubumuntu. Uyu mwana Moses aradutabaza. Ese muvandimwe, wowe udukurikiye aho uri hose, waba ufite umutima wo gufasha? Niba ubufite ukaba ushaka kwifashiriza Moses directement, naguhuza nawe ukamwifashiriza uko ubishoboye, hamagara nimero 226465890. Iyo ni nimero yanjye, hanyuma ubwo naguhuza na Moses niba wumva ufite ubufasha wamuha. Kandi niba wumva ushaka no kunshishaho ubufasha bwe, wampamagara ubufasha nabugezayo. mu minsi iri imbere nzazana abavandimwe bazaza kubashimira. Mwebwe mukomeje kubafasha gupfumbatura igipfunsi mugafasha abavandimwe banyu. Hari umubyeyi muherutse gufasha uri mu Rwanda, azaza ababwira aho ageze. Hari umwana duherutse kugurira iniforme iby'ishuri uri mu nkambi, uwo nawe azaza abashimire. N'abandi mukomeje gufasha, ariko jyewe by'umwihariko ndabashimiye biruseho. Reka rero ngira icyo mbwira iyi Leta y'u Rwanda ikomeje kutita ku bana b'Abanyarwanda. Reka mbibutse ko ibi bintu mukomeza gukorera aba bana bizabagaruka. Uwo mwijuto mufite mwebwe bayobozi b'igihugu, muba mwariye abana banyu, bariye abana banyu murabohereza muri za university hanze y'igihugu, bakaza za Burayi, za Amerika, za Canada, mukumva ko abandi bana bo atari abana b'Abanyarwanda. Uyu mwana Moses uje kuvuga, hari ba Moses benshi, ariko mukaba mutabitayeho. Ibi bintu turakomeza kubasaba ngo nimuhindure. Nimuhindure ibi bintu mukora. Nimuhindure mugire ubumuntu. Mwite ku bana b'Abanyarwanda babakeneye. Kuko ni mwebwe bahanze amaso. Kandi ndagira ngo mbibutse ko uku gutoteza Abanyarwanda kuri muri icyo gihugu, mubafunga benshi, mubafungira ubusa, abana nka Bacyuma Hassan n'abandi nkawe mukaba mwarabamariye muri prizo nta cyaha bakoze, abandi mukaba mubica buri munsi, ndagira ngo mbibutse ko aya maraso y'abana b'Abanyarwanda azabagaruka ku mutwe. Nta byinshi mvuze, n'ubutaha nzabivuga, n'ikindi gihe nzabibabwira. Mwebwe badamu, bagore, babyeyi mwicaye mu nteko ishinga amategeko, birirwa batubwira ngo igihugu cy'u Rwanda cyahaye agaciro umugore. Umugore wicaye hariya ari umurimbo ntacyamaze. Udashobora guhaguruka ngo avugire umwana nk'uyu uhaguruka ati ndashonje, ariko mukaba mwicaye hariya imishahara yanyu irinjira buri kwezi, nta kibazo mufite, abana banyu bariga, bariye saa sita na mu gitondo na nimugoroba, ariko umwana nka Moses ubabaye ntacyababwiye. Mumaziki muri iyo nteko ishinga amategeko mwicayemo, arimwe mwakagombye gutabariza abana nk'aba, arimwe mwakagombye guhaguruka mukamenya ibibazo byabo, ariko akaba ntacyo mukora bizabagaruka. Mwebwe mushinzwe umutekano mu gihugu, aho kugira ngo muwurinde mukawuhungabanya, mwese mumenye ko bizabagaruka. Reka ndangize nkomeza gushimira wowe Moses waje kuganirira Abanyarwanda ibibazo mufite mu gihugu. Shimire n'abazahaguruka bakagufasha, kandi nsabe abo bantu bashinzwe kubafasha, bashinzwe kubaha za bourse, ko nyaboneka babatabara bakabaha amafaranga babemereye, mugakomeza amashuri yanyu, mugakomeza mukanabaho. Namwe mukomeza kudutega amatwi no gukomeza kudutera inkunga mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu bitekerezo, mwese ndabashimiye. Namwe mudufasha ku buhanga bw'ibyuma, ndabashimiye cyane. Ubwo rero turangije ikiganiro cyacu, yari tabitabwiza mwari muri kumwe, aho bwije mugire ijoro ryiza, n'abakiri ku manywa mugire umunsi mwiza. Imana ibabe imbere n'inyuma.
Oh, come on.
umwami wanjye ntabwo njyangira uko bariyo mbivuga cyangwa ngo mporwe n'isoni nzajya muvuga hose bamumenye bamenye kwagira neza ntabwo njyangira uko bariyo mbivuga cyangwa ngo mporwe n'isoni nzajya muvuga hose bamumenye bamenye kwagira neza
Hello.